mbali misio yake angeniua wala he
Mizijui kufurai nilitamani niwe wake aziniweke mbali Edi anajidai, anajidai kampata wake wanajivinjari
Mana kila kukicha, mitavurugu avishi Madhambi yake naficha
Tena kila dakika, amemweza kena misi misi Na misi vituko vyake na raha
Moyo, roho, havina furaha Mwenzenu mimi, nafsi, ina majeraha
Music for everybody.